Kanamba ii okwagala nze wampa kanamba okukubira wasomera kanamba tonyiga nze wampa kanamba. Wakera kuma cheno kumaliri baby nze nondeka mubuliri lwa cheno mwesiri no utali ngojimanyi mbera nkumisinga sometimes ndaba nkuruzinga wenkukubire simu topikinga cheno mamo kwano ndade kuninga baby. Kanamba ii okwagala nze wampa kanamba kukubira wasomera kanamba tonyiga nze wampa kanamba baby. Ye kanamba ii okwagala nze wampa kanamba okukubira wasomera kanamba tonyiga nze wampa kanamba baby. Laba ii nalabanga sijja kugamba nesalawo nesaba kanamba za bugembe sirimba jira diru chadikiri na njagala ii njagala nga nange kukuma obukumi obusinga yo kukuma okuvere wa mukama katonda kanamba ii okwagala nze wampa kanamba okukubira wasomera kanamba tonyiga nze wampa kanamba baby. Ye kanamba ii okwagala nze wampa kanamba okukubira wasomera kanamba tonyiga nze wampa kanamba baby. Sirimba sikutwala kumuganga njagala nkukumengo mugaga baby yeah, yeah. Nsimuka mu mayugeyo wandago newo nkube chikonde kumugongo newo nvumera siza bigambo naye njagala nkufulo wolulangu kutijise nkuweke kumugongo nakusanga aluweri mubalango baby. Kanamba ii okwagala nze wampa kanamba okukubira wasomera kanamba tonyiga nze wampa kanamba baby. Ye kanamba ii okwagala nze wampa kanamba okukubira wasomera kanamba tonyiga nze wampa kanamba baby. Tonekide yolite Uganda Istani boy koleza